had waan la soo galay magaaladan cid kale u maqan malaha waa inaad ogaataan culimada haddaad tihiin odayaal haddaad tihiin dhallinyaro haddaad tihiin dumar haddaad tihiin waxyaalo badan dowlad had ay u dan leedahay inay development mesh keenaan dhadhaab keenaan waxaa laga celinahayaa darti amniga hadda socdo qarxii had socdo dhallinyaradii had oo fakadeen meelaha galeen run ahaantii waan ogahay dowladdina way ka warqabtaa in badi dhallinyaradii oo dadkiina qarxinayeen ay kuwii dhadhaab iyo communitygii meesha inay ku jirin waa lagu badan yahay hata dowladdina way og tahay kaba dhigba hadda waan la soo galay ilaan jidadkii oo aan development ku heli lahayn waa la gooyay hadda wax askar ma socoto gaari dowlad ma socdo wax socda hadda ma laha odayaashow ha dhihina adaa guddoomiyaha magaaladan eh amniga adaa u horeymay adaa u horeymay amniga nin odi chief culimo dumar dhallinyaro xil aday ku saaran tahay waxaad aragta noo soo sheeg annaga aan tallaab ka qaadno laakiin annagu meel kasta maan joogno buulo kasta kuma jirno laakiin dhadhaab hadda run ahaantii anagoon ka baqaynin hataa meesha ha fadhiisteen ha fadhiyeen weji kama rabo magaalo dhadhaab waa la soo galay waana lagu jiraa inaad ogaataan waa magaalad waxaa ku jira dad oo aan rabin oo argagaxo keenaayo ayaa soo galeen anoo af buux ku hadlaayo nabadgelina waan u baahannahay nabadgeli darrana waa imaan doonta waayo jidkii baa la galay laakiin hadda tuulooyinka waa la soo galay meelaha kale naga imaadaan xeryaha naga imaadaan meel kale naga imaadaan laakiin waana lagu jiraa hadda waan wada joognaa inaan meeshan fadhiyaanna waa la og yahay haa waxba ma qarinaayo mana ka baqaayo run baan sheegaya marka odayaashow walaaliyaalow waxaan idinka baahan yahay wixii aad xoogaha tuuntaan mis qof oo aad ogeen oo aad waxaan idinka baahanahay inaad informationna siisaan hadda waxaanlagu qasbay hadda dowladdii kor waxaan lagu qasabtay had inaan odayaash kuwii nyumba kumi la dhahaayo nyumba kumi iyo eldeska iyo dumarka piiska inaan wada tashanno inaan wada fariisanno dadkii wax oo ogyahay oo meelaha wax naga soo galaayan ay og yihiin inay noo soo sheegaan waad ku qasbantihiin idinkana haddaad degaan dhadhaab aad tihiin